them remix the way. Scope of my sins. Medici, I call H.O. Neon Ekane. Mwanza homie, Mwanza.com, Mwanza.com. Hey, Mwanza no home, Mwanza.com, Mwanza.com. Hey, Mwanza no home.
Made na rap rock city lake zone, I'm in Mwanza, TZ rap backbone. Kwenye remix Koba na Medi King, kauja kosea haina mana kuediti.
Marapa mekalili kuchana tu, squeezy tu na show na half G na inakuwe juu. Na cheki na Kaspa kwa mkaburu, Mwanza.com paka Kongo kwa Madilu.
Nende wapi tabakia, home Mwanza kati samaki wanapakia. Hii ni kambi lotunza mabomu kurupu thubutu kurupukia. Yeah.
Niko juju flow zao fupi kiliku, watakenye nito cheka nao kitu kuu. Uswazi pilau ni mpaka siku kuu, mizuka ya shango vichwa chini miguu juu.
Una bando wa shadata, linki utapata kwa page. Kinona unabeza kiwezo utadata kwenye stage. Rap down, I'm so gone kwa microphone. I speed a lead drone verse and nothing like this. So he's trying to rap on.
Nionekane, nionekane. Heshima kwa wanangu wa Mwanza homie. Wa Mwanza homie, Mwanza.com, Mwanza.com. Hey, Mwanza no home, Mwanza.com, Mwanza.com. Mwanza no home.
So lazima ni DC linonekane. Skoba na shikoa, michongo na sogea. Butua no butua. Muziki na komba leza mapene. Madem tupa kule kichwa yangu wana zingua.
Baba levo na swale mikwangu baba Yehova. Umakini kwenye kaza actually the dumb border. His turn kaki pof mwenye pistol. Ni atari ya kikoki juo ni kifu.
Wanoni jadiri deli watasimama kune subiri. Hatari michezo jamta kamari kabali. Zali kwa demondi leki mentali. Mizingu kizinguwa na kupa tiketa kaburi.
Na nata nice flavor japo na sound kihako. Kukopi tu chenga unafosi kwa nika zako. Nkishuka verse moja na uwa rappers mia nani. Ukini post hashtag post ufanani.
Y2K man jonjo domo kaya. Y2K man dojo ainaga na kulaga ise man kongo. Sicho kijua Y2K man fungo.
Nidisi nionekani, nionekane. Heshima kwa wanangu wa Mwanza homie.
Akale, California.
Mwanza homie,
Stoba Masinzi.
Mwanza.com,
Stoba. Na Merege, na Merege.
Mwanza.com, yeah. Mwanza no
home. Yeah, Pango Rekis on the map now. Yes sir. Yeah, on the map now, map now. Zizizima, zizizima. Motto. Got my boys, go by my seasons, Medi King. Yes, sir. On the Magna. Hey, Spawn, you're mad at it.